I am so taken. Uno wake ya mazaka janja. Zenalini na cheche vya lafunga sivye fasa. Nari sivye tanira. Yali vinu miano mtuwe. Katino mutimangu wateo. Yonambi wateo. Love yonu. It is so interesting. Kano sikarango. Eno ya sivye maso. Sina yetu kena mumaso. Ah, every step I take away from you. Ni ashuadi sitoma sibusa busa ni ashuadi your love is true and I love you ni ashuadi sitoma sibusa busa ni ashuadi your love is true and I love you ono simuzanisa mukumangalulimi omukwana gwa fe wina inanga kukunyi ono yansobola anti wademe zenono tuwe sana tuliva longo oh. Love is blind but you open my eyes yes you are my eyes every step I take away from you mera sisa katindi ya shuali sitoma sivusa usa ni ashuadi, your love is true and I love you. Atini ashuadi, sitama sibusa busa. Ni ashuadi, your love is true and I love you. I'll love you till the end, my sugar. I'll love you from today and tomorrow. I'll love you every time. Kano sikalango eno ya zibia maso sina yetu gena mumaso ah, every step I take away from you mera sisa katindi ya shuali sitoma sibusa usa ni ya shuali your love is true and I love you katindi ya